Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde aljumari didi lewru Desemba sappo jiddi amne jabiri masilima chapade nay joy der maison de la presse pamoko jottino nodo kabaruji di moro yigol kabo nodde te gani kanto to boggi jam. Nairi bangal wakande jawdi la mo hitande 2023 fedde no dr cnt de jabinono golle di ngori ko kul milliardu united de cfa dum ko li tiwide dum watte sabaji la mo hitande kande suudu tele no dr joli ba tv wattu jono be ko kam yamiroro uttinde nokkoli mabbe de cagal ko hak uddile o do nokko ko wata lewru nyaloma keginaado habude e maccuda ko le adnaar ndo fu yambinaama le leedi meden di wattu jono yimbe ko munibe kabar haddi adama le leedi mali le kolliti wiide ko heewi an hedde ko haani gollede di won sembe kabar wujudi min jogino do kikirande di bismillah modon e hedaate fedne ko dr conseil national de transition kenyen be bami sariya wattu jono ko nayri bangal eto jawdi laamo hitane 2023 inum buri milliarduji temedi di cefa non be kollitir wiide wattu jono ko nayri bangal be du gongodule temder fudu jabbiri ki nay non be kollitir wiide hono wori sita sidibe
ministre humine kabaru jawdi leedin noddirta al hussein sanu holliti fedde sentin kabaruji jawdi leedin leetan 2023 lewi makko jawdu ki heba leetan hikkare an yahe milliardji ujnaji didi e temdre chefan e jene e jene e ko yowi ngar rownen do milliard ujnere e milliard temede jene e chefan e jetti e didi non leetan 2021 lewi makko karsil keban leedin hunti hor hikka sabi milliardji temede didi e milliardji sappo jetti e ko yowi wonku heba le temdre fudum bedirken sappo lewi kanko al hussein fa handen kabaruji ko fawi keɓal leydi hunciri hore sabli temdere fu ɗum hunciriga jeene e ko yowi ɗum naltikin saabe hannden kalsi on darokin fa e milliardji ujnaji ɗiɗi e milliardji temeɗe jetti e cafanɗe jeene e joyi e ko yowi ga rownen noon ɗum milliardji ujnaji ɗiɗi e temeɗe jeegom e cafanɗe nayi e jeɗɗi e ko yowi leytande 2021 lewi makko keɓal hitande 2022 hunciriguen hoore ko yaata milliardji temeɗe ɗiɗi e deɓe e jetti e ko yowi al hussein sanu holliti fa hannden wi jawdi leydi le hitande hikka yahan fa e milliardji temeɗe jeegom e cafanɗe jeene e joyi e ko yowi garrobne non ɗum milliardji ujnaji temeɗe jeegon e cafanɗe jeegon e nayyi e ko yowi leytane 2021
hollitindi wiide wattu jono ko nayri bangal ko mbi keɓeɗe waran ɓeydede kañe fa yetto yo hono golleji laamo wori wakkande jawdi muɗum ndi kanko noddirta ɗum Modibbo Mawo makkolo o wihi ɗum wawi ɓeydude jaati jamare nde ko nayri bangal hono keɓe muɗumen kañe ko nandi e muɗum oɗo gollannoɗo kiɗɗo ɗo hooreji leydi ndi o woni ɗo o wi ɗum e tawde fu ƴewtede yalla hono immadaraji kani waɗirede ko nayri bangal ngal musaɗaji laamo o keɗɗen ko mo sifi do hen to faccitango sitan sidiɓe
kalis gouvernement ne hitan hikkare ɓeetton sanne ga ɗu e taweede fu fa mon wi kalis ko yette bangal mangal paɗe kan e laamorde humnine kabar deƴere ɗum ɓuytama nde temdere fu nooga e ɗiɗi ko yowi wonko ɓuyta e muɗum ga kalis yetteɗo bangal jande ɗoge ɓeydikin saabu aran noon le budget national o nde temdere fu ɗu yo sappo e jeggo yowi ga hikka nde temdere fu ɗu yo sappo e jetti e ko yowi kalis ko yette bangal demal ɗum kañiɗum ɓeydikin aran noon nde temdere le kalis leydi ni ɗum bo jeene e seeɗa ɓamata hikka le temdere fu ɗum yeh fa e sappo e seeɗan kalis kewɗo ɗum yaɗama e laamorde kumnine cellal ɗuɗu ɓeydiguen seeɗan saabu le temdere fu ɗum ɓeydirguen boɗi jetti e ko yowi wiɗi ittallaji ana wanata saabe hewtude jamare torraji ga ɗone wawi hunjude hoore so laamu ndu fi dabiriji lobbi kalsa gouvernement ko heewi muɗum hannen e joɓɗi laamunkoɓe golloɓe e inde gouvernement yaata e muɗum
ɗiɗo kabaru yifan mba heɓe dow beme ame ande ɗo dow page facebook e compte twitter studio tamani fedde noddirtede hakkunde caggal ko mbi joli ba tv uddele nokko ko wiyama oɗo nokkuɓe utti ɗum kasen wattu jono ɓe kokki yamirore hakko he haalaji muɗum ɗi holliti wiide kamɓe jeysoɓe curoyi toon ɗon yimɓele joli baɓe kañe woɓɓe kasen suroɓe hakkude muɗum ɗum e tawde fof fedde joli ba nde wi weltiki oɗo golle ka hatta ɗum hokkude kabaruji muɗum ɗi no ñiɓiri keɗɗemo kanko noddirte aissata traoré yo goto e gollowo toon komo sifi do hen
min beltigui sanne ko jukkoje ɗe kunca dow suudu télé joli ba tv miɗa jewta kala gollowo le suudu télé o dow wawande koye mabɓe e o wakkati tiɗuɗo miɗen andi nomin gollirata min gonɗati ɗe min jokkata e golle o miɗen gondi e windude tongande nde min garto hollude jama o min keɓan sago amen e yettininde kabaruji no woɗiri kañe no haniri
kanko banjo guddante laamiɗo nokku noddirteɗo maison de la presse o wi weltikile oɗo golle sanne o waɗi noddago fewde journaliste en ɓe tinno e tiɓɓorako en gardan le lamu kita on nokku mo noddirton Aruna idum le commune mo noddirton dinan ko be bi hi won gube jaddin ko be mata le ladde mabbe wonde tonde non be kulitiri wide wakande be jotti nokku noddirton Aruna do do wiama be jamiri jamare de tinno rewa ko be bi ko be ngadi ton wajuji mabbe kanyo ko nande mudo miccitede wille o do nokku goto be mata no modu le duubi jabbino di nokku noddirtede medina idum le arrondissement sebe koro ton duube ngadi ton gidali wakande bi wanno le o do nokku sen yurude ngardan faado yoro sodobe bi fa hande jama ndan wonde yotta ton hono yimbe la nyongi titobe yurobe le saha leddi kanyi le wuddu leddi ko yata galleji chapantati e didi kanyi en jotti le nokku no dirtedo kuri le lewru novembre nobe kolitir wide robe le sappo en jaddom du an hakkunde mabbe be do yimbe le yuri le lam moti fa jottuda le lamu sankanyi le lamu gruma rarus wotto jono commune no dirtedo kuri obe bi hono sukabe taabe hakkunde mabbe be an jafa e sukabe temeta ton yimbe le nyongi titbe ton be do addaru mabbe ana wara fa yimbe temere njoyon did lewru desamru woni nyaloma habude e maccuda ko li adnar ndu fo e mangal mudun wattu joni o be kolliti wille leedi malindi hono pelle kumide kabar hakke bibbe adamen kanyo kumide habade o do golle be bi sa jeyoro ko nayri bangal habude maccuda ko dum wonde yarde yaso ka fa handen be bi ko heewan heddi fa kebe famtar kebe sita sidibe
lebi horejo fedde habintone hakke bani adama ko nedirte CNDH habude maccuda ko golleji mudun ana huntin yarde yeso le leedi malni gal du e tawede fu agibu boare ana tewtra lam on fiya dabreji yalla matchdaw ana accele leedni
golle an wonde yaade yeso fe boya sanne ko yaata yimbe chapantaton woni ko lam o wuddi do kabaru mun famin pammin jama o matchuda ko ana hani selede dabreji de min koji famininde jama o no dun sellirete
lewi horebe pelle habobe matchuda ko kany endu holliti de hakile gote be holliti fa handen golleji kewdi ana hidde wadede be tewtra lam on tinno bata seryaji habde matchuda ko abdulle makko kany yo horejo fada nodirtene timet
weli tingol fuddinaade hen le suudu sariya kay mi den gondi jowtumoji sariyaaji di ko yaata sappo e de article wondi e jo inede
micutunde wi hannen didi decembre yo nyalaane feccune e habde maccuda ko dun le adnyo fi e mangal mudun
wattu jono en garan kalen hono ko nayri bangal lumoji dino gorino sabami fa dum woni dabbunde nati yimbe be na kursini sanne yugu yuguji ko bornete le leedi meden di sa yele lumoji tam bornto bon t-shirt ngaji fa yotto ko noddirde pullover ngai wobbe du nja borno yotto ko noddirde sous-vêtement ngaji dum woni kadle teddude ko nande mudun fa keben famtal kedden foto mata mayga ko hebini en do hen
ngal na faccha mambali barabbe
e dun jogi nafa e dun sakka hendu ana reene neddo e nyawuji kew hono pinomoni do cogo mo ana yaafi mi da sotta si say jangol fu mo juude juude kanye dabbe ka cogu bal o nittidi so cogu mu yaawi mi de mbaawi uttinde bal tatina bal nay say jangol mu juude juunde ni buri e wakkati mo gonden o homo fu kad lettin di darta bornude no laati fu cogu yugo yugo buri yaafi a sodan dum tan lonna dum bornoda su kadle sukaabe non a wada hen urjavel seeda ne yori a bornabe ana ngardi cogu mu ana yaafi dum watta so mi den cioda dum
basro dan ko mana
kabaruji meden le yontere en kalano no uttingol telemo noddata Joliba TV kanya fa yotto magistrat en do sarto on be leedi meden di ko kolliti wiide ngarta tawe le bot mod anni do waddo du fedde ne noddata Amnesty International le du yaltini tongane mudu ko nayri bangal yabude hakki bibbe adama e leedi Fatuma Tamayga
en puddiran sariya ko ak joini fedde jottinobe kabaruji mawdo anditirte ak hunci jukkojo mun alkamisare kenyan do suudu tele Joliba TV lebbi didi wadno ko golle suudu tele o darno farde tidalla ka hebnede jogalla le tongande fedde hakka hollitama wiyede suudu tele Joliba waran gollirinde e sariyaji di fa hanna le kabaruji yontere batu charotobe le leydindi ana wonno le yonterende ka fedde charotobe sariyaji le leydindi njabanay gouvernement o le lebbi ne chakitindi di ko buri yimbe temere nay chapande jenay e nay woni ko tiidallaaji yongoji pewti e muy en le Mali dum woni ko tongande Amnesty International holliti wiide talataare noga e jenay lewru novembre hitane 2022 timmininde kabaruji di natugol ndiyan dam ana wondi e wande bonanda leelaamu motti kanye tungutu cuudi kewdi kanye hektar ngaji kewdi woni ko ndiyan dam bonni
sekirabe wotto nangiri en juure dido kabaruji fodo ma hebde do beme amen ande to so ngadi www.studiotamantobere.org no noddi odo numero fiamo mere mere 37321 fande fande je fe no konande do no do e ser yowtre meden de ana wodi wassalam fedde neb noddita vérificateur général be mimi kassen ko nayri bangal yurkuji ko wada jawlele ko nayri bangal nyaaw mo noddita coronavirus be kolliti wiide ko buri milliardoji chapantati sefa dum woni ko watta ton ka ko nayri bangal yurkuyurkuyi ben modi ton ko buri milliardoji sappo e jenay sefa non be kollitiri wiide dido kabaruji ben dokki dun wakande be gattuno tongande vérificateur général e juude kanko lamid lam hakkunde jo nyalaw ma hande no hodu fu dum wayi waddudo ton tidalaji ko nayri bangal kebe leedi meden di hono haani wadde nyalawma hande no yalla yurku yurku on habeli nokko fa kebe famtare ngare kede ko pewnami on do hen kanko Mohamed Jara andado kabaru kebe holiti dido kalisiji gujjaade na wawi nafude su tottama ko nayri bangal kebe yimbele leedindi
soni wala golidraji tenteje jumra kalsi lede yogade ana andi wi lamu mal on ana satti yurku yurukaako do sabi ko he mebbe handen jabta warde leedi mali wara golla do sa jeewi yurku yurukaako hewtini torraji mawdi li keban leedi malni soni en wela hore leedi malni jasan lede kewde li nyalade warande
ko nayri bangal yurku yurku idu yahata idu heba sembe leedi mali ndi tawede wiidi imadra jana ngade fur non kanko fodi tanju guro holitiri nimse makko o wi jamar nde fon haja hibirde kalisi no yafiri dum lati sabab mudum du
les maliens aujourd'hui ont
le nyalana handen bibbe leedi mali fu ana da wasde ko nyamata sabsa jeewi jamaren wala bodde fu kasin ko heewi e meden politane jogi bodde tan ga tawen hunde fu wala ko heewi handen ana bama nyamaleji mawdi wada hono ana jogi bodde tan wala bodde yalla yimbe muya no jomu wodiri imma draji mawdi di verificateur general wadi on ana moddi sanne sab o holliti kalsi kewdo nyama to lam ko be leedi
o do andado kabaru kebe Mohamed Jara hali dati kandi nangede nyalawma handen o
neddo fu wado yurku yurukaako ma jabo buudi yurku yurukaako ana haani tongede fesna ana gollan lam so hollitaama nyaami buudi lamorde mudun ana haani tongede sabu so dum wadaka koteji mudun sattan sanne le keban leedni sabu yimbe hewbe handen anen lam be yeggitan yela bibbe leedni be gollinta
fedde winde humnide habude e yurku yurku leedi meden di kanyun dud on tawa kanko Umar Temen jottino kabaruji der do fedde o wi wattu jono laman haani jabbaade do wi do yawa yel hon de do jolel fu kan nangirede tottema linkobe wisaje nyalawma hando kabar sari wala fuko dum biltino golleji di wurgi be do yimbere tete jawlele mudu en de tan
milliards meden ko nyama to lam on fu an han totte ene tewtra saratobe ndu tinno fiya dabri tonga be yimbe sabi hitane fu verificateur general on holitan kalsiji nyamaadi ga yimbe wabbe di yurku yurkaako tongata gen ben han fiide dabri ji hannen yalla neddo fu holitaado nyaami kalsi leednin anaba tongge yedele kasoji fezo nati jum ana mahi galleji nanan mudun di galleji tete sabi so du wadaga wala fu no kebame hunciri hore
ko nayri bangal habude e yurku yurku wajibi sina yimbe lebe kokke hakkilaji lobbi ko nayri bangal bingulidi yankaku lobbo non kanko fodje tanju guro hollitiri wite
on ne peut pas aller
to goto tan sembe mudun wawa hunjide otor sun wala no yimbe dokkundura juude so haba o yurku yurukaku sabe hebe handen ana mila gollal government yo nukuto neddo bottata jawdi hebina jibaaji mudun sabe sareji fu bamadi yella an haba yurku yurukaku matonga yimbeji nyambe karsi leden batata ken tiagal mudun fele cuut meden lekkoldi ben han jangunde sukalongu hajjileji lobbi ko hattabe wujude jawdi lednin nyalade warande sabe jawdi lednin yo jawdi furbano
mi citede wiide kanko lamid leydi ndi handen o colonel Assimi Goita wakkandam bamno lamu le hitan 2021 o wi leydi mali ndi hani waylitede yalla yurku yurku kana heba fewtede farde halaji makko di tabede kay malinkobe anni joodi an pewte o do golle ana munyiri non